We chujio, sweke niyo ililangu tunda sipo konye. My love, wow, 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 inachota ni palosi. Can you live so pretty, pretty, na yo shepe kidosi. Kariye, mwena gololo, shaku, shaku. Ama nombolo ya solo, ma mamba nimechoka staki aku. Utanya kazi na nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponye chutama. Oh mama, siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja picha ujisimwe mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele. Ona nisha simama, tetele.
Kilala, you dey worry me like Kilala. Baby no go liva kushiva. Your body dey wave like a river. Wow, 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 make a hand to you. Break your back, make a sound for you. Omo get rotate what the Lord gave you. Big talk boy, I go dey for you. Oh my sexy mama, say you fine like a diva. Oh my sexy mama, you dey giving me fever.
Why you there? Why you there? Why you there, mama? Tulisema unataka chovunguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponye chutama. Oh mama, siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja picha ujisimwe mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele.